play my lady.
Astore workshop tobalo akupa tsirane programo ya Afikepo. Thandizo la programo imeneyi likuchokera ku European Union ndikuboma la dziko la Germany. Kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programo imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino sukulu, komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wa zamaphunziro.
Sera, sera,
sera
mwana wa tijani. Sera,
sera, sera mwana wa tijani. Nimakuna
sera, sera,
sera,
Nimakonda wesera, Nimakonda wesera.
Aha, hey, goma inu. Imodzi mwanyimbo zomwe zimati zikayambitsidwa mukalasi nthawi yathuyo ndimamva kukoma kwambiri. Sera. Koma tusinende khayi. Mmene akusangalalira nzathu apa. Zikungoonetseratu kuti naonso akumva kukoma. Ine ndi Jacqueline Zulu anasulu. Ndipo ndikulandireni ku program inanso ya Afikepo. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti ana sukulu nonse a primary, aphunzitsi ngakhalenso makomiti osiyana-siyana amene tikumvera program iyi padakali pano, tili ndi chidwi kuti timve zomwe tadza nazo mu program yathu ya lero. Tsono lero tili ndi Astabo Stanley Mphaya. Koma osamavutika kuti tochita chidzina chonsecho, kumangoti Astabo basi. Ndi Astabo. Lero tili mtunda kuti.
Anazulu ine ndakonjwa nanu zedi. Adi Astabo mpaka kukonjwa. Inde ndakonjwa nanu zedi. Ine pamodzi na zangawiri omwe tili nawo kuno. Ankozi komanso Eliezer Piri. Tili tsopano paka dali pano tili pa Chigumukire Primary School. Mboma la Zoni yanji ino. Chigumukire woya.
Tanzindi ukondonzo funikira. Kuti mwana wa sukulu adzichita wino. Zamagulu sikisi ajeko mwanayo. Chakuja chakatuta mumpateko musamane. Mama wa masana madzulo adzija so mwanayo. Kupatikiza ndiza kujazina so onjezera. Aie a Pita kuskuru, mwana asambe. Zovala zake, zikaleza ukondo. Mkalasi, mwana sakale pafumbi. Afunzi timakolo. Titandizane za ukondo pasukuru. Kumbe kuti koma songala ndeza madzi. Zimbudzi zabwino zimatandizira ukondo. Umoyo wabwino. Tikatero tampata mwana wa primary. Zombuye nereza kuti alandire makunziro abwino. Afikepo.
Yes! Ndiye chomwe tikuchita lero. Tufuna tichite muyeso wazomwe ophunzira apa Chigumukire Primary School akudziwapo makamaka pankhani yokhudza iodine. Yeah. Ndiye nzathu wina akhala kuwerenga nkhani iyi yomwe ife tikuyenera timvetsere bwino bwino mwachidwi ndi kuyankha mafunso otsatira.
Kalirima sole munyanja kalirima. Kalirima sole. chunga
malo zizira eh
chere wanu
chere wanu eh
ayo
Aha, chabido, denza tuwamene akala kutuwe rengira nkani mene, zina lake ndi...
Wendy Kahumbe.
Wendy Kahumbe, pacho standard jani Wendy?
Standard 8.
Uma punzira kuti?
Namasi mba primary.
Okay, wakunzeket?
Eh.
Tienayo.
Muziwina, munali mai emwe anali ndi marendo otupa chitoko miro.
Chitoko miro kujitziwa? Okay. Chabwino, ameti kuchitziwa ndangati.
Chitokomilo.
Tachifotokosi. Chitokomilo ndi chani?
Chitokomilo ndi chimakhala makosi.
Chimatani?
Ii, chichira chimayendeta makosi ama.
Okay. Chitokomilo, kuno chimatchula kuti chani?
Chitokomilo.
Chichani?
Chitokomilo.
Okay. Ndiye, mzimine makuti munali maya, amena ndi chidu chani chani? Chitukulu uko, eji? Aha. Ndiyeno?
Amabereka ana obadwa ndi zilema. Mwana wake oyamba anadwa la matenda ozele zeka ndipo antu amdelalo anamucha kuti chidzete. Mwana wake wachiwiri sama koza nkalasi ndipo amango bweleza bweleza mpaka kenako anangosia usukuru. Wachitatu nayenso anali ozele zeka.
Oyamba anali chani?
Zilema!
Wachiwiri sama koza nkalasi kenako anadani? Kenaka anabereka wachitatu na yeso nali chani?
Chizema!
Banjalo linaganiza zoti limalodzidwa. Linataya ndalama zambiri kuombeza kwa singanga omwe anatsimikiza zoti banjalo limalodzidwadi. Ndipo asingangawo amapereka mankhwala. Komabe panalibe kusintha pakati pa anawo.
Inu ana mene mungu jimifira paka nalipano, ndifuna nusu mudzini letsera, chifuwa nkani mene kujasa ndia napa chigumu gine primary skumbuba la kota kota, ndia kuti inu yonso mumvetsere na undichidwi. Ana achigumu gine primary school, paka nalipano, aku sekerera, ugu aku mvetsera nkani ye. Eto, cha sekerera na zano wa mvetu. Die, chabu ino maseka, ndikufuna museke, mena makonda kusekera hazimai mizimu. Ama, Okay, tani nakuti program ya tia lero, ndikufuna timvetsetse kufunikira kwa kugwiritsa ntchito chani kodi? Nchelo kala ndi?
Mlangiza anayendera banjalo ndikuona kuti sili magwiritsa ntchito mchere wokhala ndi iodine. Mlangiziyo anawalangiza kuti mavuto awo za umoyo omwe banjalo limakumana nawo amadzi akamba kukhala opanda iodine. Iye anawalangiza kuti ayambe kugwiritsa ntchito mchere wokhala ndi iodine ndiku aonetsa momwe anga usungire bwino mcherewo. Banjalo linachita monga momwe linalangizidwira. Ndipo patapita nthawi mai anaima. Mwana wake wachinayi anali watanzi ndipo amaphunzira bwino kusukulu. Anthu amderalo atamva zimenezi anayamikira ubwino wa mchere wokhala ndi iodine pa umoyo ndikakulidwe kana. Anthu amderalo nsero anayamba kugwiritsa ntchito mchere wokhala ndi iodine komanso anaphunzira kasungidwe kabwino ka mcherewo.
Wendy Kahumbe opunzira wa standard 8 pa Namasimba Primary School. Wawerenga bwino twedzi.
Sole punyanja kalima.
kupiona mkani mene tamfa apa ana hapa chigumu kile primary school nchere okala ndi iodine ngofuni kila banche kumatupi atu aha uya mba kuchula zina klasi menauli kena koyanket
zina langande dadala funda nili standard 6 nchere iodine umabangisa ubwino wake kwa anasukula makandi zero
akuti anasukula makandi chani
zero
akuni nazona
zero
ifeo pasukulu patupano timanje sakuja zotira nchere?
Yee!
Timanje sakuja zotira nchere?
Yee!
Ai muka ikira, ndi anke ni mapafu kati manje.
Yee!
Nchere umene u, umakala wa iodine?
Yee!
Tukudzua banji. Aha.
Chipuwa joru umakala mpepala, ndi iodine sauluzika.
Akutu umakala nchani?
Mpepala!
Programu yake ni programu ya Afikepo. Imene tikukamba kunena kuti lero tili pa chigumukire primary school mboma la Nkotakota. Nkani imene tinaye pamenepa tikumva makamaka za kugwiritsa ntchito nchere okhala ndi iodine. Ana sikulu eni ndamena kufotokoza kuti kodi nchere umene wakudziwa bwanji nanga tingausunge bwanji nanga kodi ungatithandize motani.
Tifunse funso lathu la lero apa. Tatuuzani kuti kodi inuyo mumachitanji pofuna kulimbikitsa kugwiritsa ntchito nchere wa iodine pasukulu panu ngakhalenso kunyumba kwanu. Lophweka atofunso lake. Mutiuze kuti mumachitanji pofuna kulimbikitsa kugwiritsa ntchito nchere wa iodine pasukulu panu kapena kunyumba kwanu. Tumizani SMS mwaulele simulipira kena kali kosesa kuchotsera ni mayunits
nambala imene mungathe kutumizapo uthenga wanu mwaulele nambala imene mukatumizako uthenga sikuchotsera ni mayunits ena ali onse ayi nambala ayi njaulele osa kuchotsera ni mayunits ena ali onse osa tengeraso kuti mfono mwanu mukhale mayunits nambala yonayi 0881 407 777 0881 407 777 mukagwiritsa ntchito nambala imeneyi kutumiza uthenga wanu poyankha funsoli sikuchotsera ni mayunitsi ena aliwonse ayi ndi ulere basi tayamba ni kuyankha paka dali pano
koma ngati mukufuna kuti mutumize kudzera pa WhatsApp namba yake ni 0995 517 930 0995 517 930.
Ndiyeno ndimafuna ndimve kuchokera kwa inu nthano imene timamvera ija taimvetsetsa chimapangitsa ndi chani kuti amayi amene aja amene mabereka ana ndi ana atatu wina chizereza wina olephera mkalasi wina so chizereza chimapangitsa chani kuti ana adzibadwa opanga chonchi
Miriam Manda standard 8 chimene chimapangisa iwo samadya za nchere wa iodine
samadya chani Kasitu zoni chigumukire primary school woye ndeti ngaonetsetse bwanji kuti nthawi zonse palimeli kuphikidwa ndilothira nchere wa iodine zakudya zimene zikuphikidwa zothira nchere wa iodine tingachitepo chani kuonetsa kuti zimene zikuchitika pa sikulu pathu pano
Action or Alexan kapena Aaron Kamanga
yambiraniso zina wachimene
Action or Alexan kapena Aaron Kamanga
Action or Alexan chan
Aaron Kamanga
yankholana chimene
chomwe tingashite ndichakuti kupita komwe akuphika phalalo kukauza kuti ngati simukuthirako nchere wa iodine tianafe tivutika koma mzithira nchere wa iodine
zingachitike zimenezo zingachitike nanga kunyumba timaonesesa bwanji kuti zakudya zimene zikuphikidwa pakomo pathu zikhale za nchere wa iodine kunyumba tingaonesese bwanji kuti nchere umene akugwiritsa ntchito makolo athu ukhale nchere kawo umene uli wa iodine ife monga ana eya tuone tsopano amadya za nchere wa iodine ndani hapa eya dzina lija
Ditese Shikoya
Inside
8
chabwino
timauza dadi kuti iwe kagura nchere mukona sese kuti magura nchere wa iodine ndi amachoka nawo kuchamati basa ifewo ndi ife pophika timatenga nchewu cha iodine ucha nuthira mndiwo chikwereke timaziwa kuti mndiwo mujathamo cha iodine
alright tingaudziwa bwanji kuti nchere undi wa iodine timaudziwa bwanji kuti nchere undi wa iodine ehe pamene popwet kodi amene alisande chanu
8
Tinga udzwe bwanji kuti mchere wangu wa iodine.
South of Banda ni standard 18. Mchere utakani iodine. Pape pala lake. Ama nembaba uti sorted in iodine.
Mm-hmm.
Yeah.
Okay. Amalondo la komed. Mauo ama lemba kuti iodized salt. Ama lemba kuti chani?
Iodized salt.
Kapena iodated salt. Kapena chani?
Iodated salt.
Yeah, usata iodated ni ya hii. Iodated. Tien, tinene so? Iodated.
Abande majeza Afrika pashinde, pashimake. Astabu hamene wakujeza ndiana upunzira. Pashigumu kile primary school mboma lankota kota. Njeti ngobu milako kaipa ngono. Tifunse funsola tulalelo hapa. Tatu uzani kutiko dinuwe muma chita anjibo funa ugulimbi kito gwiri tanchito nchere wa ayodini. Pasukulu panu nga kalenso kunyumba kwanu. Lopwe karu funsolake. Mutu uze kuti muma chita anji. Pofuna ugulimbi kito gwiri tanchito nchere wa ayodini pasukulu panu kapena kunyumba kwanu. Tumiza ni SMS.
Namba la mene munga taku tumiza po utenga wanu mwaulele. Namba la mene munga tumiza po utenga. Si kuchotela ni maini tseena ali onse. Aye. Namba la hii njaulele. Osa kuchotela ni maini tseena ali onse. Osa rengela sa kutu mfono manu mkale maini tse. Namba la yonai. 0881-407-777. 0881-407-777. Muka kwitsa nchito nambala imene kutumiza utenga wanu po yanka funsori. Si kuchotsela ni maini tsena ali wose ayi ndulele basi. Tayamba nukuyanka paka dalipano.
Kumanga ni muku funa kuti mutumize kudzela pa WhatsApp. Namba yake ni 0995-517-930. 0995-517-930. Komanso musukulu zathu za afikepo muli mabokosi amene ana sukulu mukhoza kungolemba yankho mkuponya mmenemo. Osa iwala wachula dzina lanu komanso sukulu imene mukuchokera. Ngati zoni mukuyikumbukira zidi chitira so bwino.
Ana a sukulu a primary.
Mukumvera ine program ya afikepo imene akuikonza nda story workshop. Thandizo la program imene ili kuchokera ku European Union ndi boma la dziko la Germany. Kudzera kunthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo program imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP. Imene kuyendetsedwa ni nthambi yolimbikitsa moyo wabwino nsukulu ya School Health and Nutrition, HIV and AIDS, SHIN, munduna wa mapunziro. Ine ndi Jacqueline Zulu anazulu. Tsono lero, tili ndi Astabo Stanley Mpaya.
Chikumbukira primary school, ashin teacher.
Yes, sir.
Aha, moyo.
Wabwino, kaya nuyo.
Ahi, chibotu moti.
Ya toko zombi.
Anaimba nao amenewa?
Ai!
Sera! Sera! Sera!
Sera! Sera! Sera!
Ah! Asintija woye! Angandipo seawa? Inu angandipo sewawa. Asin teacher, zina lija.
Cedric M.K. Banda.
Cedric M.K. Banda.
Yes.
Nkani yukuza na nchere wa iodine. Kuja nchere wa iodine. Iguenda banji pano pa chigumu kile primary school.
Nkani yukuza mchere wa iodine. Pano pa ande tuku satra kwa opia. Kalelo inalichabe nkamba kama kuti nchere wa iodine anawa sama zwa jina ichose. Koma itabwela program ya GIZ imene yatipusa
afikepo
afikepo yatipusa nkhani ya iodine masungidwe komaso tingadziwe bwanji kuti muli iodine tadziwa zambiri komaso ana akudziwa zambiri ndithu pakali pano mwana wina aliyense akudziwa mmene mchire wa iodine ukhoze onekera kapena akhoze kudziwa bwanji kapena angakopeze kuti ndithu bwanji
mumaonetsesa bwanji kuti mchere wa iodine umene kukwisa nchito pa sukulu pano ukusamalika ukusungidwa malo osamalika bwino lomwe ndiponso kagwirisa nchito kake kakuyenda bwino lomwe
kwambiri mbiri pano pati magwira nchito ndi azimai akumudzi amene amachokera madera osiyana siyana tima taku pita kukishini ndikuwa uzo ti mukamaliza kugwisa nchito nchere uu muzita kusunga pamalo wabwino amene aliozizira kuopa kuti nchere wa iodine amene ukoze unga uluke ndito
tinene kuti afikepo itati yenyamuka lero kalido limeneri lolimbikitsa kugwiritsa nchito nchere wa iodine lipitirira pano pachigumukira primary school.
Yes, obvious.
Ndondomeko zake nzotani zimene muli nazo.
Ndondomeko zake zimene tayika ndizoti potita pusa mwana wina aliyese kasungidwe kabwino ka nchere wa iodine. Choncho tionesesa kuti wina aliyese asatire ndondomeko zimenezo. Monga kuika nchere wa iodine pamalo ozizira komanso kuika mchele umene mu container imene iliyo vindikidwa bwino bwino kapena kuika m black bag imene ikoza right ikoza vutika kuti ikafike mmene muli mchele wa iodine ndithu ndithu tukusimikiza kuti ikapita program imene ife achigumukire tipitilira kusunga mchele wa iodine moteteza kwambiri
ine ndikuthokozeni kwambiri dzina lija komaso lindo
Cedric MK Banda ineyo ngati patron wa GIZ komaso afikepo.
Tatokoza kwambiri.
Tatokoza fenu.
Afikepo woye! Mchele wa iodine woye! Nkani ayikuli mene inamanga ntenje program ya chelero ya afikepo. Timamva kulimbikitsana makamaka nkani yokugwiritsa ntchito mchere okhala ndi chani kodi? Ana onse asukulu akuyenera kuti mchere umene akudya zakudya zimene akudya mchero umene wathidwa mmenepo udzikhala ukhala ndi chani chifukwa iodine ngofunika kwa anawa popeza wani amakhala ndi chani amakhala oganiza motani aha komanso amakhala ndi chani kodi kulupira kuti ife tonse amene tikumvera program mpaka dali pano mfundo zonse zimene zikuperekedwa program uyi ayi ndithu tazitsatira bwino lomwe komano kumbukirani funso lathu lalero tikufunsa kuti tatiuzani kuti kodi inuyo mumachitanji pofuna kulimbikitsa kugwiritsa ntchito mchere wa iodine pasukulu panu ndi kunyumba kwanu mwachidule mfundo zikuluzikulu zomwe zatuluka mprogramu yathu yalero gulani ndi kugwiritsa mchere wa iodine nthawi zonse pamene mukukula mchere onetsetsani kuti pepala lomwe muli mcherero ndilolembedwa kuti iodized salt kapena lilembedwe kuti iodated salt ndipo onetsetsani kuti mcherewo mwausunga malo abwino ozizira osatonyowa kapena padzuwa malo abwino ozizira ndipo ukhale ovindikira bwino lomwe kuti iodine asauluke njira ina yothandizira kuti iodine amene ali mu mchere asaulukemo njona kuti paketi ija tikagula tikaitsekula tikagwiritsa ntchito mcherewo paketi ija tidzimanga kuti mchere uja wasalamo uja iodine asaulukemo ndiye ndimangofuna ndionjezerenso motsindika zinthu zingapo izi kunena kuti pambali pogwiritsa ntchito ndi kudya mchere okhala ndi iodine palinso zakudya zina zimene tikadya timakhalanso ndithu kuti yayi tikupeza monso iodine zakudya monga zopezeka kudimba ngakhale kudambo tikukamba za masamba ma vegetables mmene munso timapeza mu iodine komanso tu kudya nsomba mmene munso timapeza mu iodine eti ndiye nkofunikiranso kuti zakudya zimene zindithu yayi tidzichita ndithu masamba komanso nsomba mene muso muli iodine. Komanso pa paketi paja tanina kuti mchere okhala ndi iodine paketi yo imalembedwa kunena kuti iodized kapena iodated salt. Koma mukudziwa inu alipo ena mwina angathe kukwiritsa nchero chero wina wake nkukugula mapaketi aja nkuyikamo mchere womwina uli woti ulibe iodine. Pofuna kukhala nacho chitsimikizo chena kuti mchere umene kugwiritsa ntchito ngokhala ndi iodine tatene twapeza langizaza umoyo. Iwo wanditu ndamena ngati kutithandizira kuti kusokodi mchere umene tikufuna tigwiritsa ntchito ngwa iodine kapena ai. Eti pali malo siyana sana meti magula ku mchere ndiye kuti khala chitsimikizo chodzaza kuti mchere umene tikugwiritsa ntchito ngokhala ndi iodine tiyeni tikaona pepa la paja ngati langizi ali pafupi tuwapezenso ameneo atipasi chitsimikizo choti mchere umene tikugwiritsa ntchito ngokhala ndi iodine. Tisaiwale kunena kuti mulingo wa mchere umene tikugwiritsa ntchito udzikhala woyenerera nthawi zonse. Tisaonjeze kwambiri ya chifukwa sobaja tikamadya mchere monjeza kwambiri zikozaso kuikiza thanzi lathu pachiopsezo ndete nditu tidye mchere mulingo oyenerera chimene choso nchofunikira kwambiri ya mfundo zikulu zikulu zomwe tagawana lero nzimenezo. Inu ana a school, nkhani zokhudza kudya mchere wa iodine onetsetsani kuti mukukhala nazo patsogolo. Aphunzitsi makomiti osiyana siyana tiye ndionesese kuti nthawi zonse nkhani zokhudza gwiritsa ntchito mchere wa iodine zili patsogolo ya chifukwa mu iodine muli zambiri zimene zizofunikira kuthanziratu. Ine dzina langa ndi Stanley Mphaya Astabo ya kuchokera kuno kunkhotakota chigumukire primary school ndikuperekeni tsopano mmanja mwa anazulu Jacqueline Zulu.
Mutsisunga malozizira
chere wanu
Ayodini
amauluka
amauluka
ni matiditua
tifunse funso lathu lalero apa tatiuzani kuti kodi inuyo mumachitanji pofuna kulimbikitsa kugwiritsa ntchito mchere wa ayodini pasukulu panu ngakhalenso kunyumba kwanu lophweka tofunso lake. Mutiuze kuti mumachitanji pofuna kulimbikitsa kugwiritsa ntchito mchere wa iodine pasukulu panu kapena kunyumba kwanu. Tumizani SMS mwaulele simulipira kena kalikonse sakuchotsera ni mayunits
nambala imene mungathe kutumizapo uthenga wanu mwaulele nambala imene mukatumizako uthenga sikuchotsera ni mayunits ena ali onse ayi nambala ayi njaulele osa kuchotsera ni mayunits ena ali onse osa tengeranso kuti mfoni mwanu mukhale mayunits nambala yonayi 0881 407 777 0881 407 777 mukagwiritsa ntchito nambala imeneyi kutumiza uthenga wanu poyankha funsoli sikuchotsera ni mayunits ena aliwonse ayi ndi ulere basi tayamba ni kuyankha pakadali pano.
Koma ngati mukufuna kuti mutumize kudzera pa WhatsApp namba yake ndi 0995 517 930 0995 517 930 komanso musukulu zathu za afikepo muli mabokosi amene ana sukulu mukhoza kungolemba yankho mkuponya mmenemo osa iwala kutchula dzina lanu komanso sukulu imene mukuchokera ngati zoni mukuyikumbukira zitichitiranso bwino. Ine ndi Jacqueline Zulu na Zulu mkonzi wa programu iyi ndi Stanley Mphaya Astabo ndipo pa makina pali Aclass Junior.
Mumamvera programu ya Afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo Net imene ikuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna waza maphunzi.
Sintatiko sula ana ukondo umoyo Apunzitsi mafumu
makomiti tiwatangize anawa anawa figepo anawa figepo anawa figepo anawa figepo.